Nimaliza kesawe no ministro ekikula ky'abantu era zoobwe nyemeva olw'ebikolwa eby'okutulugunya abakyala okuyita ku mitimbagano okweyongera ennyo ensangi zino naddala eri abo abali mu by'obufuzi okusinziira ku minisita w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuze. Ebikolwa bino biviiriddeko obutabanguka mu maka okweyongera ennyo mu ggwanga nga kati asabye abavubuka babyewalire ddala nti kubanga bizza eggwanga lino emabega. Ono kwogera bino abadde ayogerako eri bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala olwaleero ku nteekateeka z'okutongoza ennaku 16 ez'okwefumiitiriza ku bikolwa eby'obutabanguko mu maka ng'emikolo emikulu egy'okutongoza ennaku zino gigenda kuyindira mu disitulikiti y'e Kasese olunaku olw'enkya.
Statistics eziriwo abafunye obutabanguko ku mukutu bawereddeyo obutundu 49 ku 10. Mwerwezo twagala bakubiriza amasomo gano tugakozesa bulungi okuzimba eggwanga mu kifo ky'okutaataganya mu mirembe egy'abantu abalala, kubanga ekyo kiza Uganda emabega, kiza abakyala emabega, ate kijja balemesa okukola mu politics n'okukola emirimu ekisobola okuba giyamba ku Uganda okuba nti etebenkera.